kukula tamudura. Sijupenda haga siyo tena sura. Kuja best unye mpaka tukeshe. Kujibambe tucheke. Kuja best unye mpaka tukeshe. Kujibambe tucheke. Chunga usilewe sana. Supa waka kunyanganya. Kisha haka kudanganya. Karwada sana. Chunga usilewe sana. Supa waka kunyanganya. Kisha haka kudanganya. Karwada sana. Kema kume hizi ziri kichwa. Yewa lakini usichome picha. Kome hizi ziri kichwa. Yewa lakini usichome picha. Kome hizi ziri kichwa. Yewa lakini usichome picha. Kome hizi ziri kichwa. Yewa lakini usichome picha. Napiga shot 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 shot. Another shot 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 shot. Nani anataka shot 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 shot. Tupige shot 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 shot. Everything proper and me ready to spend money. Every pretty girl them have to know everything nice. Tonight we have to chop money. We have to chop money, yeah. Hati jamu ina go retire. Moja mbili tatu zidi kuleta. Haraka ya nini tulia jibamba. Moja jibamba. Shot ya tequila wewe nipe. Nine na ingine usinye sabie. Drunken master vyo vyo tenite. Leo kunywa pombe mpaka tulewe. Chunga usilewe sana. Supa waka kunyanganya. Kisha haka kudanganya.